kun sagale america ti sagale in america sambata abdul bata galgala kesa sala ma fula ka dil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani sodomi to korrat yash tandi sirra saganta fan oromon satellite irata tamsas kanapa amma dil qaba akkamaltan ordofto takenya saganta kenya ra keset gaba salef qopile tor bandar de kana keset tamsafawon kesa kanin filan irradebin isna kesisuf kinde fanne jira kanisin kesumesu antu jube horati hanka tumra saganta kenya takkan walin turtan isna fera am gara qopitanu tcein Nanno Oromia godina horro gudru wallaga anale addadda ke satti torbanni sadan darban ke sa namoni ibatoko ol ajjefamu commissioning margana mo ma Ethiopia ibsa fulbana kudaja barakuma lama fulashan basen beksi sera halella kanafmo wabo fidatto tananno amara himate himanna kana nihale tsaydam to kanarat gabasi ergite tult kuno
Nanno Oromia godina horro gudru wallaga anota amru horro bulluqifi jardaga jarte keset haga yedigdemishan barakuma lama fi kudafra igale walittufufinsan halilla rawatamin lubunna motanagaw kan civili dibatokol darbu commissioni mirgana mo Ethiopia ifom seram halilla ngun qamule warana bulsuma oromo jechun ofwa man kan motuma ishane tinjeru gare hidattota al idile amara fi namota umfan karrawataman taw ifsejira commissionichi ifsaful bana kudaja barakuma lama kudashanitti baasin halilla qamule kana rawatamin ajjecha namota nagarrat rawatin alattis qabeenyi samamu horingan fa samamu jiratton kumatama lakkaman qef qabeenyi sanira bukkramani esi de garsa namomatin alatte hala rakkisa keessa akkajran komishinichi maatimi damtota qamule haqafi bulchinsa akkasmas able de garsaf bakkasana keessa socho anira ragale walitti qabusa ibseram Enyumma qamule hidattota halella kan rawatani lal sudan jattoni bakka halella kun etrawatamira yada sani kenaniru halella tibban godina horro gudru wallaga ana amruf jar daga jarte etrawatam ilal sudan jirattota sagale america fi yada kenan kesa nagenye isani bijech maqan isani akka hinwaamne kan gafatan gare hidattota al idile amaratin hawas ormoratti halella tiyefat rawati rajran
ani godina horro gudru wallaga ana amru gandagowu injirama fakuma taatee kun yengedarawate injira ali nuqedarawate daran hammaata fi sukaneesa dalana marat karawate yengedara lubun heetun badeera amale namni kuleerna minase yaddabe waanti de kabun jiru ala jalaati mucha tobbele sako na jalaati minduwe tashome faisa jidama ibranimmo abbaansa ammasi okutame ture madaye tikalin jiru ibranimmo bole sako lamne madaye jira dabalatani warisole wallaansa narganne maniyala katigeesu ramne maniyala nin jiru wallaansa adabari tsare ndemasi duwazi jireni gidduti kan sargamani betuda kamni motumma yero jari kun gandota afurshan kattawran kilometra shantama jata makanji kanta durbani magana uraga fitan seneni arga ture tayira na ture itibai motra na himu kwa asu motra na ko kunne kunnam tin kiman tayi ko kajiru na matte mo bisa ya ko mura ke seneni sani tsu kifi nemini okutamelle lamme sani ko de kanjiru fakenya nanno magana ubra ture ko de kayi ngi betuda
halilla ana amurdursun ana jar daga jar te keset halilla rawachu kalibsalammo namni bra namota naga saba amara ratti halillan karrawatame hidatto tashanitin jechun ibsanim
horo guduro naga jar daga jar te tal ana ona drishane no kasatu stishi iska sosi yemi gemas ma katama on lemi tsoki sakka bawato
horo guduro wallaga jar daga jar te jedama misinsunne aba oshane kuma ja anga kuma koronit tilmawaman magalatti alkan saati jaatti timarsane acci boda alkan saati kudani anga kudato kokes halilla rawachu egalan magalattitti dubartota dabalate namota hunda irratti halilla egalan milishan hagadandaw itti sofia aler humne isani tinulte humne isani cimada duba de garsaqabo magalicha kesaw matafitani amma mogar jartitti darbajiru halkan saati kuranitti magala kesatti dukasa egalan yero sanatti umnun nageya motumma yero kamiyu magala sana kesa dabate imbeku jiratota magala kana egan milisha qofa isanis umne saniti olwante fi jalada abachun dandeñi qabeñi jiru ne mancasu lubuna motas galafatani jiru wandandanunda rawataniru dubartonni fi daiman garbaadi yattibakataniru kanne nafan baayajjesan achimbore darbani garjaarte deman qaamole mootummaa bakka sana jiranisi nuuf qaqqabaa yeroo jennu iyya barame waan ta'eefi nuti baay'ee rakkanneerra.
Koomishinii mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin gareen hidhattoota lamaaniyyuu jechuun waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman, shanee jechuun mootummaan kan isaan waamu gareen hidhattoota, gareen hidhattoota aan idilee amaaraa fi qaamoleen dhuunfaa haleellaa walitti fufiinsaan raawwatameef itti gaafatamtoota taasiseeraamu. Gareen hidhattootaa kun namoota siiviilii irratti akkamiin akka xiyyeeffatanii haleellaa raawwatan ilaalchuudhaan koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti daayireektarri hordoffii fi qorannoo naannawaa obbo Imaad Abdul Fattah akkasiin ibsaniiru.
Ahoon bizuu dirzir nagaruuchin mannaagar kimishas chaggari kifonam baadan.
Amma tokko tokkoon ibsuu rakkisaa yoo ta'ellee wantoonni bakka adda addaatti uumaman maalidha yoo jedhame qaamni tokko dhufee yeroo haleellaa raawwatu qaamni kan biraammoo haaloo ba'uuf haleellaa biraa raawwata. Kanaaf wanti ijoon xiyyeeffannoon itti kennamuu qabu haleellaan kun bifa kamiiniyyuu qaama kamiiniyyuu haa raawwatamu inni guddaanii fi addessaan haala kana keessatti qaamolee hunda irraa kan ajjeefamaa jiran kanneen walitti bu'insa keessaa qooda hin fudhanne namoota nagaa maanguddoota ijoollee fi dubartoota. Kan du'aa jiran wanti akka koomishiniittis nu yaachisu kanadha.
Godina Horro Guduroo bakkeewwan haleellaan kun itti raawwatametti garee hidhattoota jiraattonni itti gaafatamtoota taasisaniin ala qaama dhuunfaa haleellaa kana raawwate ilaalchisuudhaan jiraattonni waan ibsan hin qaban. Garuu obbo Imaad dhimma kana ilaalchisuudhaan akkas jedhan.
Itoophiyaa Sa'aatoch Komishin firaawun yemmiyaakkanaawwanaw bagalaltanyinnas naw.
Egaa koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa hojii isaa kan hojjetu walbummaadhaan isa kana immoo yeroo adda addaatti hojii keenyaan mirkaneessineerra. Akka odeeffannoo walitti qabnetti qaamni haleellaa kana raawwate eenyu akka ta'an ragaa qabatamaa walitti qabneeti kan ibsine. Qaamoleen adda addaa kana fudhachuu dhiisuu malu nuti garuu kana jechuufi ragaa fi odeeffannoo gahaa qabna. Koomishinichi ammoo haalli yeroo heeyyame balaa gurguddoo akkas bakka isaatti argamuun qorannoo ni taasisa. Qorannoo taasises uummataaf ifa akka taasisu ibsuun barbaada.
Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa fulbaana 14 bara 2015 ibsa baaseen shanee jechuun kan ibsi gareen hidhattootaa godina Horro Guduroo Wallaggaa Jaar Dagaa Jaarteetti lammiilee nagaarratti ajjechaa raawwateera jechuun ibsee jira. Gareen hidhattootaa kun naannawaa kana kan deemaniif jiraattonni mootummaa waliin ta'uudhaan tarkaanfii fudhatan baqachuudhaanidha jechuun ibseera. Ammas tarkaanfiin irratti fudhatamaa akka jiru heeree jira. Haleellaa Jaar Dagaa Jaarteetti raawwatameen booda Dilbataaf Wiixata Kaleessaa Aanaa Amurootti haleellaa raawwatame ilaalchisuudhaan gama mootummaatiin wanti jedhame hin jiru. Himannaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waaman kan mootummaan shaneettiin jedhutu namoota nagaarratti ajjeechaa raawwate kan jedhurratti dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii himannaa kana ilaalchisuun akkas jechuun ibsani.
Ibsichi jalqaba hanga xumuraatti oduu sobaadha. Ololadha. Qaamni haleellaa namoota nagaarratti raawwate faanodha. Kana uummanni naannoo sanaa yeroo gaaba'uu danda'u. Namni qaama biraadha jedhu oduu sobaa dabarsaa jira. Yeroo baay'ee ololli deddeemaa jiru wabooni uummata maaraa irratti xiyyeeffatee jira. Suni dhibbaa dhibbatti sobadha. Faanoon jaarsa dargaggaatti namoota 50 ol ajjeesuun namoota 1,000 ol keessaanii buqqisee jira. Ergasii sumni faanoo kun naannoo Amurritti haleellaan wal fakkaata banee nama nagaa ajjeeseera. Hanga ammaatti haleellaan sun hin dhaabanne. Yeroo baay'ee quba nutti qabu yaaluu garuu dhugaan lafarra jiru adda humni faanoon kun waggaa darbe keessa yeroo hedduu Oromiyaatti irratti haleellaa gaggeessee ture garuu humni ammaa sadarkaa addaan.
Garee hidhattootaa al-idilee amaaraatiin haleellaa raawwatame ilaalchuudhaan hanga ammaatti garee kanarraas ta'e qaama mootummaarraa ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Henrii Wiilkins illee walitti bu'insa kana laalchisee gamasitti imaluudhaan jiraattota dubbisee jira. Bafaqaadu dhiyeessa.
Zeenab Alii obboleettii isaanii wajjiniin mooraa baqattoota magaala Dabra Birhaan jiru kan ga'anii daawwannaa VOA'n moorichatti taasise guyyaa tokko dursaniiti. Erga ijoolleen isaanii lama waan amaara ta'anii fi jecha garee hidhattoota waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamanii booda bakka magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetirii 100 fagaatu keessa akka baqatanii ba'anii dubbatu.
Zannabaali Sa'iid Balaaloo.
Ijoollee koo lamaan dhabeera. Inni tokko reeffi isaa bakka buufata boba'aatti argame. Ituunni hojii bajaajii ofirra jiru waraana bilisummaa Oromootiin waan ajjeefame natti fakkaata.
Umuriin isaa waggaa 25 ture. Obboleessi isaa ammoo waggaa 20. Malif attamitti okkorrisuni magala sani keessatti uumame kan gaafatamani obboleettiin Zeinab awwa adane waliin jireenya nagaqabeessa saba amaaraatii fi saba oromoo gidduutti waan uumame akka hin beekne dubbatu.
Waliin nyaachaa waliin jiraachaa turre wanti hamaan dhufaa akka jiru nargine kan jalqaba argine haleellaadha. Ituu nutti man ta'e dursinee ni deemna turre.
Okkora akkanaa akka arganii hin beeknee fi dhiyeenya kana garuu wanti akkanaa waan beekamaa ta'aa dhufuu isaa dubbata. Gareewwan mirga namoomaa lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru isa Tigraay keessa jirurraa adda akka ta'e ibsu. Xiinxaltoonni akka jedhanitti lolli Oromiyaa keessatti taasifamaa jiru mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmediin hoogganamuu fi sodaa guddaadha. Gabaasa Henrii Wiilkins Dabra Birhaan irraa qindeesse kanarratti dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Darbii deebii kennan qabu.
Humni keenya akkuma yeroo baay'ee jennu uummata maaraa irratti xiyyeeffatee hin beeku. Uummata Oromoo fi uummata maaraa gidduutti akka rakkinni dhalatu kan irratti hojjetaa ture sirna abdii kanadha. Waggaa sadii kanaaf lixa Oromiyaa keessatti Oromoo fi Amaara gidduutti shira hedduu dhaqanii eenyuti Amaara irratti xiyyeeffatee jeesanii jedhamu kana deebiin milishaamaa sirnichi naannoo sanatti bubbaasee gochi akkasii akkasaan hojjetanii fi ajajee ergedha. Milishoonni kuni akka warra wagoo fakkaatanii fi yuunifoormii adda addaa akka isaan qabaatanii gochisiisu. Kanaaf ragaan tokko kan jiru waan dhiyeenya kana miseensi paarlamaa Itiyoophiyaa Angasaa Ibrahim paartii biyya bulchu keessa jira. Dubbataa ture milishaa kanaanii Amaara irratti yeroo adda adda jecha dhukaasa bananii booddee immoo miidiyaatti ba'anii wabootti quba qabu. Kuni waan yeroo dheeraa ta'aa turedha. Otoo karaa tokkoon akkas godhumoo sirnichi akka faanoon Oromiyaa seenuu uummata Oromoo irrattis jecha haala baay'ee fokkisaa ta'een akka isaanii gaggeessanii karaa banaa.
Sababa kanaan dhimmoota irratti walii hin galle jiraatanus. Uummattoonni lammanu irra caalaa rakkina kana booda sirni akka jiru hubatanii jiru jechuudhaan eeran. Obbo Odaan itti dabaluudhaanis hoogganaan komishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaa Daani'eel Baqqalee ibsa dhiyeenya kana kennaniin naannoo Oromiyaa keessatti namoonni buufataalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii uffata waraanaa akka uffatanuu fi meeshaa akka qabatanii dirqisiisamanii viidiyoo akka kaasamanii komishinichaa fi ibsuu isaanii dubbatanii akka turanii yaadachiisanii jiran. Hundeen okkoraa waraana bilisummaa Oromoo qofa miti. Hidhattoonni saba Amaaraa Oromoota ajjeesaa jiru. Galmeewwan bakka walitti bu'iinsaa irraa argamanii akka agarsiisanitti waggaa darbee sibiilonni dhibbaan lakkaa'amanu milishoota Amaaraatiin ajjeefamaniiru. Abiyyoon Xilaawun hoggantuu mooraa warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa Chaayinaa jedhamee beekamuuti. Mooraan sun amma amajjii darbeetti hin jiru ture. Hokkorri Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru dabalaa deemuu isaatiin kan ka'e yeroo amma namootan 15,000 tuyyuu mooricha keessa jiraatu.
Dabra Birhaan 37,000 hizib alla.
Dabra Birhaan keessa namoota 37,000 jira. Dahannaa Barbaacha Wallaggaa irraa dhufan mooraa kana keessa buqqaatota 15,000 ooltu jira.
Dubartoota, maanguddoota, ijoolleewwan, namootan qaamni isaanii miidhamoo ta'e waan ta'anii fi jireenyi waan itti jabaatuu fi gargaarsi daran akka isaan barbaachisu dubbatan. Gargaarsi barbaachisaa ta'uun isaa ifa ta'uus waa'ee rakkinichaa irratti odeeffannoo gahaa akka hin qabne dubbatu dhaabbileen gargaarsaa. Gorsa dhimma namoomaa kan ta'an David Del Conte dhimma kanarratti akkana jedhan.
So we know that there is ongoing clashes and there's
walitti bu'iinsi akka adeemaa jiruu fi hokkarri akka sibiilota miidhaa jiru ni beekna. Wanti nuti hin beekne buqqeensa jiru burri misoomaa sibiilota bade ammam akka ta'ee fi gargaarsi misoomaa barbaachisu ammam akka ta'edha. Lakkoofsi namootan walitti bu'iinsa miidhamanii fi walitti bu'iinsaan buqqa'anii addaan baasamee agarsiisu hin qophoofne.
Naannoo Oromiyaa keessatti sababa nageenyaatiin kan ka'e waan ta'aa jiru irratti odeeffannoo gahaan argamaa akka hin jiraanne xiinxaltoonni himanii akka jiran ibsee jira. Sababa walitti bu'iinsaatiin kan ka'e namootan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa jiran ilaalchisee gabaasni Henrii Wiilkins Dabra Birhaan irraa VOA'dhaaf qopheesse kun.
Kun sagale Amerika saganta afan oromoti hordoftota Kenya qopi Kenya tanutti cena. Ayyaan irreechaa fulbaana 21 22 bara 2015 kabajamu sababeeffachuudhaan komishiniin tuurizimii oromiyaa torban irreechaa jechuun sagantaawwan adda addaa geggeessaa akka jiru beeksisee jira. Tsahaay Daamtoo Finfinnee irraa gabaasa qaba.
Bara kana hora Finfinneetti fulbaana 21 hora arsadiitti ammoo fulbaana 22 bara 2015 kan ayyaaneffatamu ayyaanni irreechaa waltajjii sabaa sablammiin biyyattii hawaasni biyyoota ollaarraa itti wal argan akka ta'uuf kan qophii taasisaa jiru ta'uu komishiniin tuurizimii oromiyaa ibseera. Komishiniin kun ayyaana irreechaa kana sababeeffachuun aadaa duudhaaf bakkeewwan tuurizimii oromiyaan qabdu beeksuuf sagantaawwan adda addaa qopheessee jiraa jiran. Daayireektarri koominikeeshinii komishinii tuurizimii oromiyaa Ifa Abbas Abdul Haab.
Irreechaa kanatti sagantaa adda addaa guyyaa sadeen as deemu kanatti arra boruu fi iftaan sagantaa adda addaa waa'ee tuurizimii waa'ee aadaa beeksisuu wajjin walqabatan as magaalaa Finfinnee keessatti qopheessineerra. Kanneen keessaa arra kan jalqabu egzibishinii tuurizimii yeroo jalqabaatiif akka Oromiyaattis dhiyaatu boru immoo sagantaa Miis Tuurizim Oromiyaa jedhu lammaffaa isaatii fi Tuurizim Awaardii lammaffaadha kan dhiyeessinu. Isaan immoo irreechaa wook imala irreechaa kan jedhu piyaasarra haga addabaabaayii masqalatti kan namoonni kumaantamaan lakkaa'aman irratti hirmaatan piyaasarra haga masqala addabaabaayitti kan deemu ta'a. Ammas kottaa buna dhugaa kan jiru namoonni 10,000 kan irratti hirmaatan bakka bootiin siinii 10,000 qabuu danda'u tolfamee qophaa'ee jira. Namoota 10,000 yeroo jalqabaatiif bunni as addabaabaayii masqalatti akka dhugan taasifamaa jechuudha.
Irreecha irratti namoota miliyoonotaan lakkaa'amantu hirmaataa ka jedhan obbo Ifabaas jiraattota magaalaa Finfinnee fi Bishooftuutiif madda galii olaanaadha jiran.
Irreecha hora Finfinnee irratti ni argaman je'amanii yaadaman namoota miliyoona 5. Namoonni miliyoonni 5 kun at least namni tokkoon tokkoon isaa uffata aadaa bituurraa jalqabee mana ciisichaa qabaturraa nyaata nyaaturraa 5,000 baasa je'ameeti kan eeggamu. Waliigalatti magaalaa Finfinnee qofaaf gara biliyoona 25 galiin dabalata. Ayyaana irreechaa kanaa waliin walqabatee magaalli Finfinnee ni argamti jedhameeti kan eeggamu. Haaluma wal fakkaatuun magaalli Bishooftuutis maallaqa gara diinagdee magaalattii seenu biliyoonotaan kan lakkaa'aman kan qabu.
Sagantaaleen komishinii tuurizimii oromiyaatiin har'aa eegalanii hanga guyyaa irreechaatti gaggeeffaman oromoon aadaa duudhaaf safuu akkamii qaba? Oromiyaano waan daawwatamuu fi waan ittiin bohaaramu maal maal of keessaa qabdi? Gaaffilee jedhaniif kanneen deebii kennan jechuun ibsan obbo Ifabaas. Sagantaa har'a eegalame irratti waa'ee odaa keessummootatti beeksuuf kan argamanii fi biqiltuu odaa oomishuu irratti kan bobba'anii jiran obbo Zinaabu Taakkalees waan jedhan qabu.
Biqiltuu odaa qabattee kan gara irreechaa irratti nan hirmaate biyyoota Oromiyaa kan qopheesse. Odaa kana yeroo Finfinnee dhufnu wanta kaan irraa addadha. Odaan immoo Oromoodhaaf bu'uuradha. Mallattoo eenyummaa isaati, mallattoo nagaadha, mallattoo tokkummaadha odaani. Odaa kana asirratti dhiyeessuun keenya namoonni mana isaanii fuulduratti haala maaliitiin odaa akkasaan kaa'uu danda'anii? Fakkeenyaaf waggaa 7 guutuu kootiirraa odaan ni taa'a safaa argisiisuudhaaf namoonni odaa akkamitti mana isaanii keessatti bakka fudhatanii yaadu namoonni? Baay'ee bakka tokko fudhatiin haala maaliitiin odaa karra isaanii fuulduraa qabaachuu akka isaan qaban agarsiisuudhaaf dabalataas immoo odaan jiraachuusaa akka isaan hubatan biqiltuun odaa jiraachuusaa akka isaan hubataniif asirratti dhiyaanne.
Namni kamiyyuu bakkeewwan Tumaa fi Lallaba Gadaa odaa 5 Oromiyaa keessa eessa akka ta'an akka salphaatti akka beeku taasisuu fi gosoota odaa sana qorachuun baay'isuu irrattis akka hojjechaa jiran ibsan obbo Zinaabuun. Waqtiilee fi ayyaanawwan namni baay'inaan itti wal argu akkasii ammoo gabaa argachuuf muuxannoo wal jijjiiruuf oomishaalee waliif baruudhaaf carraa guddaadhas jedhan. Sagantaaleen komishinii tuurizimii oromiyaatiin qophaa'an guyyoota itti aananiif sirnoota adda addaatiin kan gaggeeffaman ta'uu ibsa odeeffannoon komishinicharraa argame. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Thank you.
Motumman naannoo Beenishaangul Gumuz bara barnoota 2015tti galmeessuuf kakaroorfate barattoota 3000 keessaa walakkaadhaa gad galmeessuusaa beeksisaa jira. Kanarratti naakuun malkaa gabaasa erge qaba.
Hogganaan biiroo barnootaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Biniyaam Mangashaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 kanatti barattoota 3300 ol simatanii barsiisuudhaaf yaadanii kanneen keessaa kan galmeessine jedhan akkas ibsanii jiru.
Sosumato and shi tamariyochin namazgaba kele ngiskaseyochin yadaregeno
barattoota 1300 fi 1100 galmeessuuf karoorsine sochii taasisaa jirra. Isaan keessaa barattoota 1100 fi 1021 ol galmeessine akka karoora keenyaatti guutuutti galmeessuu hin dandeenye. Ta'us ammallee taanaan akka naannootti dadammaqiinsa uummataa garaagaraa taasisuun barattoota hin galmaa'in hafan galmeessuuf tattaaffii taasisaa jirra.
Barattoonni baatii fulbaanaa kanatti barana barnoota isaanii jalqaban kan bara darbee 1991 ta'aniin wal bira qabame yemmuu ilaalamu 133 oliin caalmaa qabaa jechuun dubbatan obbo Biniyaam. Sababoota barattoota galmee irraa dhorkan jedhan keessaas yemmuu ibsan.
የተለያዩ ችግሮች አሉ። በአንድ በኩል ዘጠናኛ ክፍል ተማሪዎች አምና የነበሩ ስምንተኛ ክፍል
ረኮዋን ገረገራ ትጅሩ በረቶተ ኩታ ሰገለፋ ሰበበ ቀጥቲን ኢሳኒ አመለም በከምነፍ ገልሚሱ እንደንደኝ እንኒ ብራሞ በረቶኒ ሰበበ ደብተራፊ ቀለማ እንብታነፊ እንገልሚስዝነለ እንጅሩ
ወጎተ ለማንደርበን ከይሰቲ ሰበበ አደቡነ ገኛናኑ ቢንሻንጉል ጉሙዝ ከይሰቱሬን በረቶትኒ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመኒ ቱረን ኩመ ኢበተኩፍ ኩመ ኩደለማ ኦልታን ገርበኑተ ኢሳኒት ከደብያኒፍ ተጣፊን ታስፈማጅራ ከንጀደን ኦቦ ቢኒያም ስመና በረቶታ ላልጭሴ የሮአማ ከነ ሐለጅረ ጀደነ ከስቲፍሱ
ግጭት የነበረባቸው አካባቢዎች ወደ 287 የሚሆኑ ትምህርት ቤቶች በከፍልም በሙሉም የወደሙበት ሁኔታዎች ነበሩ።
በከወን ወልት ቡይንሲት ትረቲ ማነወን በርኖታ ዲበለማፍሰደት ተሚቶርባ ጉዶት አከዙማስ ገሪ መንጫኒ ጅሩ የሮአማ ከነ ገመሙቱማን ሱፐማኒ ወጅት ገልቹዳ ፈጅ ተማጅራ ጉድነ መተከልቲ ሀጋማ ደሬ በርኖታ ጀንተሚሰዲ አሶሳት ሰደሚያፉር ማውኮሞፊ ካማሽቲ አከሱማ ሱፐማጅሩ መተከልቲ ዳብለሚት ሞቱማ አከዩኒሴፍ ገርጋር ሰውዳ ጅሩ ኩን ያከተፉ ጋፈና
ናንዶብኒ ሳንጉልጉኑስ ከይሰቲ ሃሊ ነጋፎ ያዴሙስ ሰባ መንጫቲ መንን በርኖታ ረደቀበት ረይ ወልቀበቴ በረቶታ ከያደሚት ገረመነ በርኖታ ተዴብሱራፍ እንደንዳምኒ ጀቹን ዱበተን
አሁን ከማሺ ዞን ላይ ወደ 40000 ተመሮችን መዘግበልን ብለን ያቀርነው 10000 በላይ ተመሮችን መዝግበናል።
ጎድነ ከማሺቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተመገልሜ ሱፍ ከሮፈኔ ኩማ ኩዳንገልሜ ስነጅራ መተከልቲ በረቶታ ኩማ አፍር ተማውልገልሜ ስነራ ማውኮ ሞቲ በረቶታ ኩማ አፍር ይወልገልሜ ስነራ ጀልቀቢ ጋሪ ቱጅራ በረቶን ያፈንስ ኒገልማ ወጀነያና በከወን በርኖስኒ እትጀልቀበም አከስማስ እትንጀልቀበምንለ ጅሩ
ሞቱማና ንቻ አብሊሚት ሞቱማ ገራገራው ጀንተውን ሁጀታ ጅራቹ ሳስ ከንሳንዱበተን አቶ መሌ ገርጋር ስጭጋ ሚትጀር ኦቦ ቢኒያም
እዚህ ፍት እኛ ክልል እንደዚህ አይነት ለዳፍታር ለላ ለማና አለበረት ከዚህ ከዚህ ትትጋ ተያይዞ ግን
ናኖ ከኛት ከናንዱራ ከዳምበሩ ለፊ ሜሻሌ በርኖታ ግሮ ሂንጅሩ አተው መሌ ሰበቦ ለትቡ ይሰተይን ነሞን ቡካን ረከተን ንጅሩ አመለይ ገመዳብሌ ገረገራን ደገርስታ ስፋማጅራቱለ ጋሃሚቲ አመለይ ወንዱምቱ ዋኑ መደንደውን ዳይመን ቦራብዲቢያ ታንከ ነገር ጋሬ አከመነበሩን ሳት ዴቪሱ ዋምቸኮን ኤሳ
ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰት ወጎተ ለማንደርባን ከይሰት ለሞተ ቀይሳኒ ራቡቃ ሰመን ኩመዲባ አፍሪፍ ኩምቶርባ ተሚሸኒ ኦልታን ከይሳ ከነን ኩመዲባ ለማፍ ኩመጃ ተሚሸኒ ኦልታን ገረ ቀይሳኒ ትዴቢ ሰሙ ወቱማና ንቻይፍ ሴቱሬ ኦገናን ቢሮ በርኖ ታናንዱ ቢንሻንጉል ጉሙስ ኦቦ ቢኒያሚስ በረቶተ ሃንጋማ ገረ ቀይሳኒ ትንዴቢ ሰሚንጅረን በኩመይሳን ጅረን ይተከበርኖ ተይሳኒ ትሁፈን ኒታሲ ፎማጀለን
ትምህርት የሚሰጠው ህዝብ ባለበት ነው። ባዶ ሜዳ ላይ ህዝብ ያልተመለሰበት ቦታ ላይ የሚሰጥ ትምህርት አይኖርም።
በርኖኒ ከነሙ በከነኒ ጅሩት መሌ ድሬ ረክኒቲ ከናፉ በከቡቃቲን ጅሩ ገሩ እንደብነቲ ማንንም በርኖታ አችጅረን ወሊንታኔ አካቹ መትበረተን ሐለምጂሳ ጅራ
ገልሜን በርቶታ አንገባቲ ፉልባና በርኩመ ለማፍቁ ሸኒቲ ከነቲፉ ፉተው ዱበቹዳን ባቲው ኦንኮሎሊሳ ከሰሞ በርኖትኒ ጉቱ ተከጀልቀበሙ ኒውጀ ተማጀቹን ዱበተን ሰባባ ደቦሙ ነገኛ ናኑ ቢንሻንጉል ጉሙስ ከይሰቶ ጎተ ለማንደርበን ከይሰቶ መሜ ወልቀበቴ ማንንም በርኖታ ደበለቴ ቡራሌሚ ሶማ መንጫን ከነምብሮ ዴቪሰኒ ጃሩፊ ቡቃቱ ተዴቪሰኒ አቡዳፍ ብሪን ቢሊዮን ሶዶሚ ሰደቲ ወለከበርባችሩ ቆረኑድ አሜሪካናውሳ ወቱማና ንቻቤክሱ ኒያደተማ ሰገለ አሜሪካፍ ናኩር መልካ አምቡራ
ከ kanur dafaajirtan sagale America saganta afaan oromoti gara qopii torbani dire demokrasi tcena Jamilama Mahisa Amini itu harka polisi Iran jirtu duunshe mormi gutuma biyetti ke sattike ammalle akattifu futata sejira Mahisan agugge yokan hijaba sirrit uffachu dabun polisi egudata safutin kan qaban teedam teyoto duashe hordofe mormi gudda kanaratti mormiton hanga fuledr angautat hijaba ofra basani gubu kahani jiru gabasa arash arbasadi jalani es
Kun barat igat jechudan hirirton Tehran ke satti dadatan waran dandi magaletti ke sayero figa jirutti Iran duashamarre ganne digdami lama Mahisa Amin hordofe jeqamsa sivilota yokan namota naga yumlan gaggefamun torballama fake sejirti Aminin jalqababati kana sera safu halam bekamne cabsu shetin to anna polisi jalabadde guya sadi boda dua she targame Iran akajettu qoranna nakagagge famu ajaja kenne tejirti Republika Islama kan Iran irratti wa micharom sata sifama jiratusi giddutti dua amini hordofudan deggesa dunya irratte dummata jira hiriri morni gutu adunya kun Ya iwali zalakan to kumma motu mota sama galan New York ke satti gagge sajiru walin waldura duba dufe. Achitis presidentin Iran Ibrahim Raisi haswa dage sanin kokobbin biyoti gama diha Iran irraka an mesha jama barbade su kan ummata ran irraka ame dajadanir. Kanamales wali galteni kulera Iran kan barakuma lamaf kudashan biyonne dunya ratumna gudda qaban tolfatan sana lanchise Marit Devi Ufedina Kajruifsan, Senator Republicanota John Brasso, Televisione ABC Jedamuf, Torbanka Nakaifsanit, Kun Dogogora Gudada.
Iran is a state sponsor of terrorism. They continue to claim death to America.
Iran Mutumma Shorkesuma Lelistuda, America of Duatuma Lejechuran, Iti Fufanijurum, Mesha Urana Kaniklara Aka Kabatan. Ayamu hindandenyu. Yoro hinduma bulchisi jiru. Waligalte nikulara yokin. Waligalte kamiyu. Iran walin tazifamuf. Garmale fadi akak abu natiragama. Toko kawachung garapul draati demu. Hinkam nujadeni adam. Bulchisi jiru. Dolari biliona kurnan hedut lakamu. Iranit ergu barbada. Akani aduti kun Amerika huangari mitim.
Hirirtani polisi walin walitibuan. Ummata durat agugi mata gubun didda gudda Iran ke satta garsisa juran bulchinsi Biden mari nikulera ratti gagge famuf cecha qabuhan ibse yotau hirira mirga dubartota gagge famus kadegeru tau ifsera gorsan nagenya biyo lesa ka United States Jack Sullivan dilbata darbe television ABC jedamu ratta ka ifsanit
I do reflect a deep-seated and widespread belief among the population of Iran, the citizens of Iran, the women of Iran, that they deserve their dignity and their rights.
Hirirtonni kun ummata Iran, lammile Iran, dubartota Iran biratti amanta gadi fageenya qabu fi bal'aate jiru calaqqisiisu. Kunisi kabajaa fi mirga isaanii ta'u malu kan of keessaa qaba. Kana malees Amerikaan haala ifaa fi jabaa ta'een ifatti karaa President Biden yaa'ii tokkummaa mootummoota irratti ibsaniin seera mirga namummaa kan waliigalaa addunyaa lammiiwwanii fi dubartoonni Iran keessaaf akka ta'u bakka bu'uun dubbatan.
Iran mirga dubartootaa gama kabajsiisuun addunyaa irratti tarree kaa'ame sadarkaa gadii irra jirti. Akka gabaasa walgayii nagdee addunyaa kan bara 2020 ba'eetti Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Siiriyaa, Paakistaan, Iraaqii fi Yaman qofatu haala hamaa keessa jira. Dubartoonni Iraan keessatti hijaaba malee uummata duratti ba'anii qabaman waggootaaf hidhamuu malu. Mormiin uummataa guddichi kan yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru kanaan hirirtoonni kurna hedduun ajjeefamaniiru.
Radio Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan saganta dabars kanarra asratra wata kanisin kesummesi antujube horati qoppi boritin wolitdebina nagatbula